Watches and Warnings, Somali. Text from the Are You Prepared booklet by the Cass, North Dakota and Clay, Minnesota Emergency Planning Partnerships, adapted with funding provided by Fargo-Cass Public Health through the City's Readiness Initiative and funding from the Specialized Information Services Division of the National Library of Medicine. It was last reviewed in 2008. This work is licensed under the Creative Commons Attribution, Non-Commercial, No Derivatives License. This is a Healthy Roads Media project.
Ilaalinta iyo digniinaha. Ilaalinta duufaanka macnaheedu waa duufaan ayaa jiidada ka suuragal ah. Marka ilaalin la soo saaro, dhageyso raadiyaha magaalada iyo telefishinada si aad macluumaad dheeraad ah u hesho ama booqo www.weather.gov. Ka foojignow xaaladaha cimilada oo iska ilaali socdaalka aan daruuriga ahayn. Digniinta, macnaheedu waa duufaan ayaa soo socda ama jiidadaba ka jira. Marka digniin duufaan la soo saaro, khubarada badbaadadu waxay ku taliyaan in gudaha lagu jiro waa meesha ugu fiican ee aad naftaada ku badbaadin karto. Ha u qaadan in aanay xaalada degdega ah jirin haddii uu cirku saafi noqdo. Xusuuso digniinta duufaanka macnaheedu waa duufaan ayaa soo socda ama jiidaadka ka jira.